na utama pembe ungese mkia. Na ukini bip tunakupigia. And let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. Simba so chui so mamba. Kazi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Kisa unaweza kusaki sasa. Sinsi ya nafegi uchome kibanda. Nalale wote ndoto za kusa kitanda. Zibado tuko macho bila ya wanda.
Pengine uniache wewe ni jiko langu kama boni ya macho. mpenzi wangu achana nao, achana nao, achana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya, achana nao, achana nao, achana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya, baby love. Wewe wangu mi wako wa moyo, oh baby love. Sijanicha kwa fitna na maneno yao, baby love. Wewe wangu ni wako wa moyo, oh baby love. Usiniache kwa fitna na maneno yao. Oh yeah. Una habari jinsi gani moyo wangu unaupendeza, wendo furaha yangu, wendo amani yangu, weni koji Monia macho yangu, nitakulinda mpenzi wangu. Weni jiko jiko lam kama monia macho yangu, nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya, achana nao, achana nao.
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka, wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Mina wepaka kiyama tuombe uzima, waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina, wavike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
DJ Cobbs.
Hodari,
hodari wa mapenzi,
kwa michezo ya chumbani. Hodari,
hodari wa mapenzi,
tundu kitandani. Hodari,
hodari wa mapenzi.
Toto nyakanga kame mzidi somo na kuhui, chumba nikiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri kuniwasha kabiribiri, fundi haswa amekithiri unipanilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri, nani haswa unafikiri kama sio wewe. Nichezeshe kidaruso siku wa manane,
panga
nikande kipanda uso tufunikane,
panga
nipitishe bodala uko tukakutane,
panga
siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kunengua hodari,
hodari wa mapenzi.
Mbezi kunisijua hodari,
hodari wa mapenzi.
Kutoka mazabe,
picha twasi twanga kisera posti insta wanga kwa kera bata ya chani kimoko cause I just wanna let them know to my Africa beauty Africa beauty
Lazima ya kudondoke mate anavyodati shamba donga kama baro baro ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero toto high class nele singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga yani toto high class nele singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga Toto kibogo, kibogo. Uyu mtoto kibogo, kibogo.
Yani kibogo,
sijamuona kama nje, yeah, yeah. Yani kibogo, sijamuona kama nje, yeah, yeah. Yani kibogo, sijamuona kama nje, yeah, yeah. Yani kibogo, sijamuona kama nje, yeah, yeah. Yani kibogo, nitadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze. Mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge Toto laki nai, robari Uswazi kote yendo metawara Sio ni noma ya ni mbona sobari Hakinipa sika tai minakwala Figa kamjaka ya nibala Nyuma, rigirigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Wima, pakalfajiri Figa kamjaka ya nibala Nyuma, rigirigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Toto high class, nele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kibogo, kibogo. Uyu mtoto kibogo, kibogo. Yani kibogo.
You've got to make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want them, I go give you more.
Yeah, jaga. Buckets keep coming, coming.
Wanapaka wanapaka wananita
Adekaburu kwa Mandela
Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunja dela Mwanangu gigi simuoni Aje
Aina ma
Mama
Ainuka
Baby shota
Aina ma
Hey hey hey
Shikakuta
Konyesha univofunzo
Aina ma hey.
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Aina ma
Hey hey
Shikakuta hey.
Ruksa kutunza So sura so shepu Nini kimona tabani Hivi sinura sepetu Ama ni mwitegi na gani hey, Baby gaya badikila Mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila Shige bass my mind Pamutuba kongo kabila Madongo lunyamila And she so city vanilla Shige bass my mind
oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby Pese kyo kwa bedi hey. Adekaburu kwa mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot down
Ainama
Hey hey hey
Shikakuta
Konyesha unipofunza
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey hey
Katika Katika, katika Nina miradika ya rumba Kibao kata kinyonga Fuko nina mabumba Lungu nichili na sumta Yani bo 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 Kana niko shaga wo o o o Yani nasimama de 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 Kakitingisha wo 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 Baby girl dance for me one time Mi unofeni kunata Tena jifunge na ngata Zero za kibao kata Baby girl dance for me one time Ni unofeni kunata Tena jifunge na ngata La 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 Katika 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 Katika
Yale katotoka ni Kako ningingi Kame kazika ningingi Nyuma mbwi Kako mbwi mbwi Kana misifa shangingi Likafizia kitambo Leo kame nasa chambo Kapakia na mgando Kajegeje karambo Kana michezo mbuma nisini mbali zombe Nami nampatia zabuani muogo aja ngombe Leni Kana niko shaga ro o o o Paga nasi mama de 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 Kakitingisha wo 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 Oya, oh natendea Yani siwezi kutendea Cheche mena chechenea Yani hati nailegea
Katika, 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 katika Katika, 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 katika.
Chali chali Dani donda funza nshaga jifia Mora kukweleza Imeni shinda siri Wendo umeniweka kigajani Nani kiteleza Unikoshe na mwili Chonde usije nyeka kisangani Kachunga kauli Ziraponza Zitafanya tuwe Matui, matui Kinywa tea kufuri na macho fumba Sije kutamani mabedui, mabedui
Bebe, bebe, bebe
Kaka singe kwepo, siko sane. Oh baby, oh yo. Na samaha ninge kuwa kama kichekesho, kuchekeshane. Oh bila choyo. Na weka wazi, shaidi moyo wangu. Wendo fundi wa razangu, kachumbani usandu usandu kwa kogwerere. Mkuna nasi, wali kwa matandu. Pipweza na mburu pandu. Unavyo mixi na chachandu sinaga kwere. Basi chunga kauli, zira poza. Zitafanya tuwe madui, madui.
Mahbibu, kwenye maradhi alionitibu. Siri yangu karibu, bado namkumbuka sana. Alionifanya silali, jua kali, nitafute tukale. Lakini atakujali, tali, akate kwa na wale. Alionifanya silali, jua kali, nitafute tukale. Ila wala kujali, tali, haka.
Tapata wapi, kama ile, nampendanga sana. Sana tapata wapi kama ile lompenaga sana. Tapata wapi kama ile nanipende sana.
Pesa nyumba gani, nikapukwa kunijali, haka nikimbia. Alitanganywa na wale, kwa pesa nyumba gani, nyungonga kunijali, haka nikimbia. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini hata kujali. Tali, akate kwa na wale, alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale.
Ushinga kwa dana mavumba, mkwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba, masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you now, uwe nami, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you now, usiwamini, ukisha wapa wana kwena. Awishinga kwa gana mavumba, mkwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba, masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you now, uwe nami, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love, usiwamini, ukisha wapa wana kwena. Obasi jilegezi, ni kubebe mbongoni. Nika nikudekezi, ni kutunze kama moni. Wakija wapotezi, nifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi, ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Wabami jo ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Wabami jo basi cheza na mi. Mwanyongwa mwaropa
Swahili Mchungu kiuziwa Sami mara sabini Uzungu sechalewa Kependa juwa majini Kwenye ufungu pareniwa Kumbate paridini Kwenye tundu kama njiwa Uyu wangu nyoma kuti usinije na kibiriti
Asawe
Benzi likagio kachuki yumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti Koba sijilegez nikubebe mgongoni Kita kani nikolezi kwa mdunu ya kingoni Kisha nibembeleze Irudisha utotoni Weka mate niteleze Kama nyoka pangoni Oh baby Asa dansi kitoko Oh panito Ululu feni Oh baby Asa cheza nipone Uwapa mido Basi cheza na mi Ama Nataka kucheza chura na inga yungi simama
Ainama, ainama
Asa onyeshe
Ainama, ainama
Unacheza
Ainama, ainama
Unataka majia kisima na mwoga kututamba
Ainama, ainama
Emu onyeshe
Ainama, ainama
Unachotaja
Ainama, ainama
Unataka kupiga deki Kima umisimama
Ainama, ainama
Emu onyeshe
Ainama, ainama
Unapiga Semaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Singida dodoma Ma, 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 ma Twara na kigoma Ma, 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 ma
Singida dodoma
Toka zaman, kazu chobo kama zidani Chenga nyingi ntafungisha Kana wakakiza, nakapakata baka Mezani kote kote napigisha Baby what I want, katoto ketu kapo Jiani uhakika mezi tisa Roke! Wakimita buzi ni chune Tena ringa kidogo Wamiga mirusi wanune Ongeza kwenkwe mikogo Wakimita buzi ni chune Tena ringa kidogo Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Singida dodoma Ma, 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 ma Twara na kigoma Ma, 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 ma Singida dodoma
Let me make one thing clear. Bra bra bra, staki kusikia. Simba so chui so mamba. Zangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Sa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote mdoto zako za kitanda. Sibado tipo macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata yayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Masha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa safi wa haki wa juki wa chini piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kipa unachopenda na kitaka kucheza cheza muziki.
Bambata, sika, kamata. Rumba, takata. Kaboka mchizi shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, bongo kwa tabu make. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumake.
Watch yourself, sije ukaji confuse. Msuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuaji. Utajikuta unatandikia watu jambi. Usubiria embe chini ya mnazi. Umwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kasa na kamba. Ama ufate nyayo uchale msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga. Unasema gachambuwa kama karatu. Maisha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Mali na muziki. Acha maneno weka muziki.
DJ Combs.
Kama imetundikana kunirudia isiwe tabu. Usiufosi moyo kupenda usipo stahili. Ya nini kungangania nishachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha khairi. Tena niko tayari vipigwe vinubi kengere kwa shere. Kinaga ubaga pele umati tuachane. Na kama autojali tuite waumini mapadri na mashe. Yaishe la kasa kwa nini tutesane. Kweli wendo nikupendae. Hila unanipaka dhabu jina. Tusitoane nyongo. Na kama umenichoka. Miache kistabu jina. Usinipe chongo. Yeah. Mwili umebaki kongo. Nyama sina ni mifupa. Na yona dombo. Kabisa swezi furukuta. Penzi kibon. Limesha china linanuka. Uishi kokoro. Kurokosha ni kutwa kucha ye.
Bora tuachane.
Bora tuachane siwezi.
Bora tuachane.
Yamenishinda mapenzi.
Inaona bora tuachane.
Tuachane siwezi.
Bora tuachane.
Yamenishinda mapenzi. Naona basi. Labda siridhiki yangu kama unitaki. Acha tunieneza. Ya nini mishikaki. Tatafuta boda yangu. Nijina basi. Nipande peke yangu. Mwili umebaki kongoro. Nyama sina ni mifupa. Nayona nomboro. Kabisa swezi furukuta. Penzi kiboro. Nimesha china linanuka. Uishi kokoro. Urokosha ni kuta kuta ye.
Bora tuachane.
Bora tuachane siwe.
Bora tuachane.
Yameni china mapenzi.
Bora tuachane.
Nisho poche chene. Nisho poche
Jazzy cup kama mlima kitonga. Akipaka mabichozo na jigonga. Piga matata na kuwele mekwende sponga. Ya inapoko miss na kukol tunabonga. Alo, wendo mamito. Ameni mido papito. Awe, awendo mamito. Achana nao ya dunia yote mapito. Okay, aweni bonge la dem. Hata machizo mesema bonge la dem. Amini weni bonge la dem. Tupendane tupe ane yeni kila sehem. Window mama Kyla.
Kyla.
Of course me no baba Kyla.
Kyla. Kyla.
I mean the window mama Kyla. Chana now na if I can watch any more dialogue.
Any one two, chana one me, want to check to lale. Any one two, see you get you, catch you on the wall.
Sistaki nipote. Changanya kila kitu mpaka nikole. Mini wako kila siku nipoke. Jua kweli nakupenda mama. siwezi kukuigizia drama. Nicheche na wakata
mesa
na nafurahia pia unabania wana. Waka waka wanasema unifai kabisa, wanatamani ni kuache kwa visa, wengine wanataka ni kukuze kanisa, ila mchizi ni megoma siku ache kabisa. Wendo mama Kaila, of course mendo baba Kaila, amini wendo mama Kaila, chana nao na kufata wate ni mataila.
Centro, michezo ya mbarut, mbarut.
Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushu mwanza nyege. Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushu mwanza nyege.
Nani kama mchaluo, shepia Mombasa. Apendagi mpasuo, ata kishinda basata.
Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Homoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Domboro
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama na chuma papai.
Oh papai,
funika, funua, bandika, bandua, anika, anua, kanipa, chukua.
Nyege nyege, wetu mwanza nyege.
Unasemaga dunia ina mapambo yake, kiacha majumba, pesa, magari, ni wanawake. Nimezunguka, nimefika kwake, siwezi ficha, nimeshanasa kwa pendo lake.
Harabani, hakuma kimwana mwenye sifa ya upole. Hata mama kakusifu sana, kitofauti na wale
wajana. Ule nilizama, tafadhali niokoe mama, mama. Unipulize nipoe.
When on my queen, baby, my only. Sitopenda wende, bali wande.
When on my queen, baby, my only. Sitopenda wende, bali wande.
Naficha mbeleko kwa jiri yako.
Chia chia tumikubebe.
Naficha mbeleko kwa jiri yako.
Chia chia tumikubebe.
Weka mamtoto mina kugembeleza.
Chia chia tumikubebe.
Na jicho la pola pungu kama la nikonyeza. Usidate na njonja za mapenzi, vicheko bandia usuni kudeka kumbe anapitendi. Mfundi toka Tanga na Zenji, vionjo mitego unasea shike pochi umwage chenji. Changanya kiuno ni shanga, mara shika mauko peponi. Mtoto sauti kinanda, ya kumtoa chatu pangoni. Ukisha tafuna karanga, utaki ataende sokoni. Anakuchuna mafaranga, unabaki na vumbi mfukoni. Kiwa na peso utasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video Snapchat. Kumehana manadi mangi, anamuta sweetheart. Sana kesha jimu kutafuta six pack.
Unaibiwa, unaibiwa, unaibiwa.
DJ Cobbs, Cobbs, Cobbs.
Unaibiwa,
visosa, wale wapenda verosa. Ukipita na shati na moka, lazima watashoboka. Wakiomba lift, ogopa, migu dashboardi vishoka. Michunguze cheni, doroka, mele na pochi kakopa. Usije kuyavamia, yasije yaka kutesa, hawachele wagi kukimbia. Kuna wenzako wanalia, walizani mapenzi pesa kwenye suruali vibamia. Ata ukimuonga ferali, hatoko na rijali. Wakati chumbani webeki, ukifunga moja kichali. Ata kama tona mangangari, vijana machachali. Hawachangu isemu ya vita, ufunguni na juya dai. Kiwa na peso tasifi wa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video, Snapchat. Kumehana mana jimangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu, kutafuta six pack.
Unaibiwa, unaibiwa.
Kitu ko usona kazi mjini. mafyo mtu mtiani kwanza shati ulova umeazima kwa nani wanifuata
hakukutani pa nini
nilikwacha
leo kimekuwa shambi
funga bakuli mbele yangu we mshamba na kujua vizuri toka unava mabwanga kati unanuka moshi unataishi kwenye pochi wanja na tishu
unapenda ganda la ndizi kuteleza wakati kupambana mpaka mchuzi wa kweza
ndumezima tantara tantara Instagram wina huu kati kwenu pula pula ala uchangia takitungu
izo dharau wanampio lopata naona unasarau nyuzi zako nilikata
nimepanda jau mkataba nimekata tena nyanga ndo kome kunifata
lingo nani kijuso vijimeno kama jini gaucho wani mawe unani
kama samaki kutamani nisipo viweza kama nitanga nili hapa niyaye muweza na kama bahati kweze munilisha poteza squeezy ujanja ikunyo mchuzi wapweza aya maneno alinenda wazi wa zamani ukiwa mjanja kuchapiwa nisiri ya ndani aya maneno alinenda wazi wa zamani kiwa mjanja kuchapiwa misiri ya ndani
masikini roho yangu roho yangu roho yangu mimi achie wewe ndo zako masikini roho yangu mimi roho yangu roho yangu mimi achie wewe ndo zako masikini roho yangu mimi roho yangu roho yangu mimi achie wewe ndo zako masikini roho yangu mimi roho yangu
Mujini musingi kiuno kisha tendwa ndo bye bye ya msondo mumpe ngurumo ayo mengine hayo mfai mbona penzi limechacha nae wache ni guse ni achane nae asini gande ni gombane nae hakuna mapenzi usibishane nae aya maneno alinena waze wa zamani ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani aya maneno alinena waze wa zamani ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani
masikini roho yangu mimi roho yangu mimi roho yangu niachie wewe ndo zako masikini roho yangu mimi roho yangu
una tabia kali kubarikiwa shalamu na mimo mero moyo akini angalia moyo natulia nzuri mwakaronga
Kimo, machonga kabisa kimo, nikumwambie mimi, yangu sio miliki.
ukipita njia unikonyeze, mapesanta kuchukulia utaninunia, usijisogeze, utaiacha familia kuihudumia nikupoteze, unipe nyumba gali pia sio mbili pia eti unimeze, mwanamke anahitaji noti